Na na na. Malou.
Hey, yo, Tron.
Central Zone is the zoo, baby. Sana sing song feel una nitani kama ringtone my baby to enjoy dunya mapito tufanye challenge kwenye TikTok. Kweli yako ananoga ukiongeza pesa, wagilia moyo ukipalilia pesa. Mana maisha kila siku yanahitaji pesa. Wezi sema unampenda ukimfubaza na kumtesa. Mina vujua wanawake wanavuma. Ukiona nazingua, kuna watu uko nyuma. Mengi wanaume tunafanya, wanawake wanauchuna. Wanawake wakifanya si wanaume na tuuma. Kwa ukijua marafiki wanaweza teki chef chef. Ukawa wambiliki ukaminia ma BFF. Iko siku bwanako atebiwa na BFF. Wenzako watapiga mecha ataufungie TFF. Na lego mapenza menoga sasa na sing song. Filo na nitani kama ringtone. My baby to enjoy dunya mapito. Tufanye challenge kwenye TikTok. Tambua, mapenzi sio visa. Chapili tambua, mapenzi sio vita. Wanaume awe mara viswaswali wakitikisa. Mwanamke azitupe simu za madonzi kicha. Kinapenda baby wangu, anakimbiza mbio. Uko Instagram, wasukutwa milio. Bebe na nywele fupi na sura, sakiuliza kija mbio. Kishepu kidogo dogo amekitanda na mtandio. Omba Mungu mapenzi ujangamua ujaangaza. Weza kukuta mkewa na mademu na wakaza. Sumbuka sumbuko sana mbia sikio sikia. Wanake ni wengi sana kwenye dunia. Na mtafuta moja ntae mpenda kumwimbia. Na kumwambia na break it down baby.
Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Na kumbia toko mungu mamoyo.